Yeah. I really find the music.
I really find the music.
Nze na ena kufuna, ebyange bya terera da. Oli mulunjo singa kovali, abalala na vale kaze tunula chamuli. Ebyo mukwano byali ntama, na ewa tukuzo mutimo gwali gwakuba. Nze kangolejejo, kuba na kufuna bo mubagabeyo. Mundeke nkolejejo, mama.
Agakatonda mukulu nze nazula. No, ono mwana yasinga, ono wange walayi yasinga. Ono nafubange kisi mukene tulavonu. Yesi mufele onalali. Walayo mukwano kunyuma. Ngani nono mwana sagala kumanya byabali. Nze sichatunula mabali. Mundeke na mwe nafuna kunyogolo.
Bafa matirio na kulia simbi. Ayoke wanda kantoli perfect girl. Aba kusumbu wabati wabude. Siri na mulala kusinga baby. Kankunani kakaweta. Aba kukua obama bagambe. Wafunayo nze wachimalai.
Baby na kupenda. Na kutamani walai na kukunda. Ono mwana ya singa. Ono wange walai ya singa. Ono na fubange.
Omukwano kunyuma.